singabe aleka banjinyo umutima gwegwegwe yalonda ekisa kyalina kingi jyoyoyo nawo musasirangako ng'essente ziweze abamwe sibako switi tabagala embeera yo elibanga eterete tomwefuliranga ne bwolifuna dole kumuho
tomuyisanga mu maso
nyakwagala ngokyeyiya
webatyo simanye
ne bwe balileeta abazungu
omuzungu oyoyo
teyakwagala ku bintu
mazima bosi bangi
yasima gwe muntu so si bintu yalina lavu yenyini ebiwala ebimyufu gyebiri bikulinza oziweze biryoke byetala eddadi ebusire kwini gyebuli ebukuswamye wabbali busabe chipsi n'enkoko sile kwini woyoyo tomukadiyanga abe muto pakapaka ebyo nobye byange ane bwolifuna dole kumuho
tomuyisanga mu maso
nyakwagala ngokyeyiya
webatyo simanye
ne bwe balileeta abazungu
omuzungu oyoyo
teyakwagala ku bintu
mazima bosi bangi
emikisa gyo girimu okotobye naye era nkukutira nnyo tomukabya maziga ebyalavu kuba kusalawo nogamba ono ye wange nokituza ku mutima mwana wa mama sente zikyusa abantu n'omukazi gwalina ng'olwala bamuswaza abasajja befuulidde abantu kankukutile sebo tokigezangako
nonono
nene kakana kubuliridde